ngiyasithandela iba futhi mina ngiyasifela iba futhi mina ngiyamshela lo ngiyamfuna iba futhi ngiyasithandela iba futhi mina ngiyasifela iba futhi mina ngiyamshela lalela bhithi sundi azingakuthandi
Lalela beat, Sudi, hazinga tani.